Guys, welcome to the Sanity Loop podcast with your boy Ned Omolo, aka The Don, Manze. Finally, Manze. Shout out to Radio Legion for holding us down, Manze. Hey, we are back at the Sanity Loop podcast. And today, siko na watu wangu, lakini Manze, guys, I have fire guests, Manze. Kindly introduce my people.
Inakuwaje watu wangu wa nguvu, already mshajua sauti ni anaye. See, wananiita kaka. Of course, boy flani amazing, Mr. Brudan in the entertainment scene. Tasalia kuwa your entertainment captain. Ileo bana nimekuja na mwanangu wa nguvu, mwanangu wa bavuni, tam tam milele.
Viti, my name is Eugene Omondi, aka Mundi the Creator, for the cutest rapper in Africa. And tumehost you hapa leo na The Donator on the Sanity Loop podcast. We are happy to be here. And yeah, it's about to be a fire show because we got a lot planned for you.
Nikona rafiki yangu anasema kuskipua Eugene. Kindly introduce tena tafadhali.
Okay. Niaje. I hope mko poa. My name is Eugene Omondi, aka Mondi the Creator, the cutest rapper in Africa.
Yeah.
And today we are here on the Sanity Loop podcast.
Finally.
To may invite you on the Don, the Donator himself.
Yeah.
Thanks for having us, Mazi.
You're welcome, my brother.
Yeah. Sure, you're about to be lit. Topics ni motomoto. So let's get right into it.
And today we'll be talking about heartbreaks, Manze. Inaona Manze, time do inatupeleka mbio. But kidogo, you guys just tell me what you think about heartbreaks. Umewachua. Tell me what you think. How you feel about it.
Mwana, mimi ningesema mapenzi hapa nje of course ni kitu poa, lakini pia at the same time yanaumiza. Mapenzi yanaumiza. Mapenzi yanaumiza.
Love is pain.
Mapenzi lenyewe lazima, hata wenyewe tunasema Jesus died for us because he loved us. He had to pay a price. Una get? So the moment umesema unapenda mtu, jua uko ready ushengia kwa kama nini flani hivi,
deal flani hivi.
So be ready for some sacrifice nina nini, si unajua.
Get.
So kwa hizo sacrifice kuna ma heartbreaks pale ndani. Of course hizo ni vitu watu hawezi. Of course kila mtu anapitia heartbreaks hapa nje, kwa mapenzi, kwa
zingine, man. Kuna financial heartbreaks as well. Kuna social heartbreaks as well. But I think we are going down the emotional heartbreak.
Yeah.
Wah. Emotional heartbreak ni mbaya.
Mwana ushaiumizwa.
Tell us what happened, Eugene.
Oh, I tell you my worst
heartbreak. Yeah. The fly trapper. Pia uli heartbreak hiyo.
Yes, yeah. But it was her loss.
Yeah.
You know.
Hey, okay.
Anataka kujipigia debe sasa.
Damn, okay.
Acha tusikie.
It was her loss. Yeah. Anyway, this happened on 27th of December 2015.
You even remember
at
the day?
1:27 a.m.
You even remember the day? Where?
My day, paka time.
1:27 a.m.
Okay.
So this was just after my form 4. There was this chick I was dating. Alikuwa anaitwa Francine.
Big shout out to Francine. Maana udogo umefanya paka siku zote anaandika mangoma hadi kama mapenzi.
Francine, wherever you are. Shout out to you, baby girl. Yeah, man. So December we were together. Alafu see me, I went home for the holidays. Kenda Ocha. Around 20th apo. So we were talking. So on 23rd, baby girl is not replying. Blue tick. 24th of December, blue tick. 25th of December, Merry Christmas babe, nakalave emoji, blue tick. 26th, nothing. 27th sasa, I was in my grandma's place. Nakumbuka hiyo usiku nilikuwa solo kwa sitting room, nilikuwa na watch cartoon. Nikachukua tu simu nikatext Francine. Kamwambia enyewe babe, just let me know what the problem is. We can talk about this. Whatever the problem, we will talk about this. Nikaona hapo typing. This is the first time in 4 days nimeona typing. Kasema angalau tutaongea. Hiyo typing ikageuka online. And that's the last I ever saw Francine.
Damn bro. Hata wewe fly rapper kaa wewe unawachwa.
Mwanangu nenyewe aliumia sana.
But alafu unajua the thing with sisi kama machali. Like tukisha achwa bado ikuiting, it should take time. Week 1 tutakwambia ni kwa saa, week 2 alafu ina coming tu. Yetu ina coming.
It comes like a flood.
That's the word, it comes like a flood.
Hiyo kitu naikumbukanga mpaka leo. Then 5 years down the line, 2021. No, 2020 December. Tulienda watamu. So we came back, came back to Mombasa. Tukamua, let's go to Art Cafe, me and my sis, to the mall. So tumekachini, waiter katuletea menu. Guess who the waiter was?
Drum rolls. Wewe, sema, tunasema, unaeka chumvi kwenye kidonda, ama unagusa sumari moto ndani ya kidonda.
How did you feel, my bro?
Me, I was okay. Kwanza nilishtuka, but I was okay, but nili notice yendo alishtuka more. I don't know why, but that thing broke my heart.
Damn, bro.
That thing broke my heart.
I'm really sorry.
Anyway.
You've
Nyee ni life. Ned, tupe story yako. Najua pia usha vunjwa.
Ah, mimi nimevunjwa ni wengi, bro. Nimevunjana, nimevunja.
Tupatie ile moja yenye paka leo.
Kuna moja manzee, hata I keep on repeating, itadi watu wamechoka. Manzee, this one time, manzee.
Imagine what tunavunja, bado tunarudi. Pale manze,
pale. I was really hoping nisiseme, but you know, inahanga imeniuma till this day.
Baka unataka kulia sasa.
Man, I'm even emotional about it. I'm even emotional about it. Like for me, nilikuwa nimependa this mama, and then nilikuwa na high hopes for her. And then, man, damn, bro. What he did, I like, no, by the never put your place in somebody when you fail, akufai. Maze bro, nilikuwa na new dem ni dem yangu. Maze, I bought a cake. I thought, she, and don't get me wrong, it was not her fault.
You thought.
I thought. She was you thought. Why are you laughing, guys? I thought. Maze bro, I bought a cake. Maze, nikenda Whiskey Rivers. Nilikuwa na kum surprise 2017. It was her birthday, so I said, let me buy a cake. Nika Whiskey River.
Ulijuaja ku Whiskey River.
It was a surprise party.
Oh.
So mimi nikasema, nimetoka at the river nimebeba keki. All the na matatu kwanza siko na doya Uber. Bro, I took a cake manze. I went to Whiskey River nikafika hapo. Manze tume vibe it was good vibes and then bro, one thing I didn't realize and that's why si poa to put your place in somebody aja kuweka place. Manze imagine bro, the cake time ya cake sasa si nikaambiwa si ita waiter alete keki. Alete keki. Manze bro, akileta yo keki. Tunaenda kukata.
Yeah.
Sana shanga wile shore tukate keki. Manze kumbe ameita the man.
Do.
Manze imagine walikata yo keki na yo keki nilinunua likata kama harusi.
Acha ufala.
And then guess yani, the song they played. Keki yangu. Guess the song they played. Harmonize Happy Birthday. I hate that jam till today.
Have happy birthday jam fly to you.
I swear I normally I hate that.
Oh my days. Enye mmevunjwa kwa nje.
Your story ilisha hivyo.
We'll still talk but Mush na tu hadi your story many but she recently apologized about it. So
recently.
Recently.
2017.
Imagine yeah. Cuz I think yako anajua like that's what I'm telling you. Mimi nilijeka in a position iko nini.
Bro, si ilikuhat juu na imagine kutoka atrivo umebeba 2 kgs of cake kwa mat na uje kwa mat hizi mat za atrivo mwana sijui kama ushapanda moja alafu sasa mmefinyana pale kwa mat sio ubeba kila kitu kwa hiyo mat mbuzi kuku nini mayai kumejazana alafu umebeba keki yako unasema naenda surprise demo wangu ukifika pale kumbe wewe ndo unajisurprise sasa kufika pale wewe ndo unajisurprise ona mara mwana si hiyo day ulilia ulilewa ama ulifanya nini baada ya hiyo incident.
I really thank my friend. I had my friend called wasn't sima tajinake. I really wanted hata kupigana lakini akaniambia why am I fighting about you know manze akaniambia
Whiskey River like that
we just left like ghosts like hata kutuona tulienda and honestly
mbona
bro
kuone.
Manze bro nilichapa I remember we bought it was Grand Souls this liquor called Old Seasons. Kwa Uber, manze all through ni bro nilichapa all season at the home. Na sili wadanganya mia maji but I nilitoa kama chozi. Energy ni wadanganya.
Okay, sahi tunaweza
let me not lie.
In the past.
I mean shy here for love, but I swore that I wouldn't do that again.
Before
that, kaka, give us your next story.
There's this chill I used to call her real name is Aquila, but I used to call her Aquila Mama because that chick was okay. It's you say it's just day mona, but that chick was fly.
Oh,
hey, man, ushaona mtoto yani ukasema mtoto si toto
bali toto ni toto
Allah la 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 mashallah mashallah hey, yani hey. mtoto kaumbo yani mtoto kaiva so that this time ameshiba ametulia akasema nipe udongo ndo hapo sasa kwila alizaliwa
what happened
there's this time
yeah
nimetoka nilikuwa nisha mad high school
yeah actually. Yeah
so I happened to tulikuwa na event flani Nairobi then I happened to meet this chick hapo ndo tuli meet so tukakuwa engagement nini tukaanza kupendana pale so yeah engagement kidogo pale story nini sasa zikaenda zika grow feelings zika grow so I'm like udem nampenda so there's this time tuko Mombasa nikasema I need to go to Nairobi ni tembele alikuwa na stay J Juja sasa Juja
hey Juja ladies
hey mwana mimi huyo nika book ticket pale Modern Coast mpaka wapi Nairobi dunda hapo tika mwana mimi nikadunda hapo Juja alafu kaenda nika chill na u demo of course siku mbili tatu then mimi nikasema I need to go back home because mama ananiambia kuna issue flani home I need to sort out hizo vitu then maybe I can come back so we had a good time with this girl tumejibamba una get so tunaitana mabebe this is my love this ni hadi ananipiga intro kwa mabeste zake mimi nampiga intro kwa mabeste zangu tunapostiana ni everything is just fine so si mimi nikamwambia I need to go home cause mama ananishtua ananiambia nahitaji kufanya ma one twos hapo home then tukagana fresh me kaingia Modern Coast back to Mombasa kesho yake nikam text asubuhi good morning babe nikaona great tick okay nikasema okay message imefika so ni yeye arudishe labda hajaamka mimi ndo nimerauka nikasema acha ni maintain meet afternoon sijaongeleshwa nikasema acha tuninio basi ningoje kufika jioni nikasema acha sasa nimetulia nishike simu nione kama amereply wapi bado tiki ndio nikashindwa noma iko wapi nikasema acha ni text 10 this time tiki moja ya gray nikajua da hapa sasa kaibiwa simu nini mwanake Nairobi yani yenye sasa nikasema labda leo basi yako busy labda yako daru nikasema acha ntulie labda ndio kitu kanaambia bu mpigie mimi kupiga mara kwanza ikaita akushika mara pili juu siku call at the same time nilikaa kama tuseme anao hivi nikapiga tena piga tena haikwenda tu akashindwa noma ni gani so nilikuwa najua na mabeshte zake so kukolama mabeshte zake wako like ai leo sijaonana na akuila like, but nikikonana naye nitamwambia akupigie fresh hiyo ikaenda hivi sami nikawa nashindwa dekwa. Mimi kila saa I kept on calling. Nijue noma iko wapi. Mwana hiyo ndio inaitwa kuachwa na. Alafu ni ile yenye hakuambii unkosea wapi.
Oh yeah, she didn't say.
So you just there.
Wewe uko tu hapo just figure it out. Wewe.
Oh jipange.
Wewe jipange.
Kama ulibo.
Oh, kama atina hakusema, unaona? So mimi nilibaki tu zile za okay nini inaendelea hapa but kama kawaida unajua sisi ni wanaume so it take times before uje ku realize manze nilikuwa napenda huyu dem na ameniumiza so niko zile za bana ama dem siku hizi hata msemi mkiachana unaamka tu asubuhi walishwa magrey mpaka unakula grey zako baridi paka midaki hapo ndo unakuja kugundua mazee kumbe ali left tu hivyo
ako hold down
bana kuila man
shout out to her
big shout out to her of course mazee alinipeleka ile shule ya character development ye kila mtu lazima apitie
bani kuulize huko pata closure
ya nini bro utapataje na shiki simu anilata akwambie pole mazee nilikuwa nimeninio kidogo lakini haiwezi make juu ya hii na hii amna closure wala fata hii ni kuachwa bila notice bwana lai tufanyeje
hey na make sense lakini hey na kumbe umeumia na ulisema wewe ndio ule msee Kumbe, lakini kila mtu lazima.
Kila mtu lazima apitie hiyo shule.
Yeah, everybody amepitia.
Hiyo shule. Yeah. Hata najua Mr. Fix It mali pale. Hey. Lazima pia kuna yenye moja alishindwa kufix. Licha ya kuwa yeye ni Mr. Fix It. Kwa hivyo labda atupe story yake pia sisi tunataka kujua
Mr. Fix It. No, you man, the public demand.
It was unfixable.
Oh, mimi naambia story yangu ni sad sana. Kuna day fulani tumeamua kwenda na boys wangu pale Umoja Makeup pale, tunaenda kujibamba nini nini. Nimeenda na msupa. Sasa tukaamua si yeye nika kwa ade kuja by the
first. You are dating this chick?
I was no, ilikuwa actually ilikuwa relationship.
Okay.
Yeah, ilikuwa relationship tumekaka, but unajua kuna time you fika dem nika anaanza kubweka nawe but uone. So mimi naambia wewe come twende.
By the mbona kunaki?
Never see it coming.
Mimi kuna dem tuliachana. Okay, aliniacha in May 2020. We started dating in August 2019. So after when we were now met for closure and whatnot, she told me, unajua wewe nilikuacha in December.
Anyway, alikuambia
aliniacha in December. So from January to May,
wewe huko tu.
Mimi nilikuwa najidate.
Jackie Jonah, you were you ulikuwa unatuambia.
Oh yeah. So simi manze misioni science. Mdemu ni mwita form siku ya kwanza kakata. Siku ya pili nikasema lazima akuje. So tumeenda hivi. Ile enye sherehe imeanza, tumenunua po vinywaji zetu safi. Izo siku wakua na konyagi. So tukawapiga pale ma KC, ma legend, nini nini. Si tunona tumefika lakini labda alikuwa shapata sponsor. So yo time, tunaanza sherehe tu hivi. Nikaanza kumwambia, mbono nakumeboeka. Alafu ndo ujue dema asha kuwacha. Ata jam. So waka jam tu waka nembia. We ni unanisumbu, unajua mira na day kuenda home. Na shanga. Tumekuja bash, imagine, tumekuja bash hiyo saa, ashaanza kuniambia, mi unani boss, da hizi story unaniambia, achara nipigie beshte yangu.
Dema likuwa anapitoka.
Hili wewe ulijua ulibo, mii bada sikujua jojote.
Nakumbia tabando.
Maybe you snow in your sleep.
Lakini wa singoroji kwa hivyo hiyo si ishu.
Sasa nakwambia, si ade mpigia rafiki yake. Hiyo saa tuli, uwe ni mtu tunajua. Ashaanza kumwambia, manze, Jonana ni bo, ameanza kuleta stories. Ngine azibambi, nini, nini. Si ukuje, unipeleke home. Nini kasema, mbona wade kuenda. Situ baki tu tupige sherehe. Kata. Kiasi, si beshte yake anakamu. Kuona, amekuja na gari gani, amekuja na machali fulani wawili. So unaona ratio vile iko, machali wawili. Bishte yake ni dem na yeye ni dem. So nashanga ala, unanitoka form. Hiyo saa ni 7 p.m. Hata jafika 11 tu. 7 p.m. ndo tumeingia.
Replacement wako alimkujia.
Ako tu hapo, ako tu hapo.
Dem.
So usikii manze. Alafu sasa.
Madem pia nyinyi ba.
Ndugu madem ni wazi sasa. Hiyo time naambi, sasa form ni gani? Unaishi wapi nasi? Akiara niambia mimi nasikia nimeboeka na dikwenda home. Hata si uda ndiye tuende tukudrop. Sasa, mimi sasa niki kwa gari ya mandume wawili, mimi si wajui, alafu nipeleke home.
Ani ulipewa lift, hiyo ndio kuachwa na lift.
Manze, so usiki, in the end.
Ala ulipewa fare ya kwenda.
Manze, in the end, nye niliangusha watu, nilipanda hiyo gari kani mejamu.
Ulipanda.
Ulipanda hiyo gari.
Lazima utumie nini yako mwana, usite fare.
Yani ulipanda.
Poverty does not know heartbreak.
Poverty does not know heartbreak.
Poverty does not know heartbreak. Na mbona kama machali, like, what's up with us? Like, tukisha chana na madem. Sina kumika ni kwambia hitu hitingi.
Yeah.
Mbona siu take time kutu hit na yo heartbreak. Like, kinoja madem impact yo inafanga immediately. Yeah, immediately. Ako sad and all.
Hata tusende mbae. Kuna jirani yangu alikuwa napiga kelele hapa juzi. Yani achwa kwa stairs. Alikuja na chali yake. But it is a true story. Alikamini na chali yake.
Alikamini tu usengenya maisha yao. People really mean podcast. Watu usengenya maisha za watu.
So mimi unajua niko kwa nyumbangu so nasikia kile dema na scream na pia nduru. At first ni done violent. So niko like what's not happening. Then ikaanza kusikia Brian you cannot do this to me. Brian you cannot do this. So mimi nashindwa. Nashindwa Brian amedu nini. So me at first nilikuwa na watch movie. So nikasema acha ni pause kwanza nisikie vizuri. Sije kama ni mtu anapigwa hapa nje na niko hapa na itakuwa si fresh na ni neighbor. First ndio nika pause movie ndio nikasikia sema Brian you cannot do this. Akasema a story za mapenzi nikasema mimi singili. Wanasema siri za watu wawili.
Yeah,
mambo ya watu wawili ambao wamelala pamoja. Achana nayo. mimi nikajua nasemanga huwa mapenzi so brayo at first maybe alikuwa zile za of course demo naona yeye aliyareact at that time to anil vile tu ili happen but maybe after some time ndo brayo atakuja kugundua eh maze like mbe nilikuwa napenda huyu demo but inakuanga hivyo kwa machali sijui mbona
I feel like machali huwa tukiachwa most okay most of us get salty ile like hata sikuwa napenda huyu demo
Kiburi Kibri
Why do you say that eh?
Ati, ata sikuwa napenda huu demu
eh.
So unapata unapata hadi tunaanza kumdiminish
yeah.
Like ata seem super nini you know just because you're with your boys you want to act all strong and whatnot. But die when you go and sit down by yourself ukikatu chini ufikiria you're just like eh enyewe yeah. And she messed me up. A good one.
A good one. It's a good one for me.
That's a bona tno how you week.
She messed me up a good one. Ukiachwa I think watika. It's yeah, deal with it
yeah,
then.
There, yeah, yeah, yeah. And deal then for that wanaume please. Yo, story ya kubeg after tumeachwa, we should not do that.
My friend, if it's a good thing beg.
Aye,
really?
Beg,
see
beg, don't baby. Beg.
If it's a good thing, beg. Don't if you feel it's worth beg. It, yeah. beg. Don't listen to your masturbating friends. Beg. Baridi inaua watu hapa nje. Beg.
Lakini watu nasema hapa watu nadanganya. Unajua tukiwa na tukiwa kwa maboys hivi ati au demba na siwezi beg. Ukitoka hapo, eh bro unanyenyekea mbaya.
Please. Please, beg. Please. I beg you.
Whoa. Just one last chance. Upside ukitoka hapo sasa ukishama dana kubegu kwa zile za ukishakutana na maboys unaanza zile za ah si alishie hata yeye ndo ametoka hapa ku
yeye ndo amerudi
but now we know these things but just do you
just do you
okay yes do you
yeah.
But if you were to ask me I'd say guys beg do not listen to your masturbating friend but
mimi naweza sema kitu kama wewe ndo umekosea beg but kama wewe ndo umekosewa don't beg wacha ya
kama no
beg.
Kama umekosewa fine yeah don't yeah. beg but guys beg
please guys wacha tu funze wanaume please when umetoka heartbreak don't beg we don't beg for cookie we don't beg for that thing cookie ni ngapi huku inje
what's the craziest thing you've ever done for cookie
for cookie yeah. Hey, that's a good question
what's the craziest thing you've ever done
I think I've ever I think I've ever gone to like nakumbuka nilomba best yangu hata sikuomba I think nilibia best yangu do kwenda kuona
kuna mwizi
kukula dem flani bufia
eh
walai eh hivi ndio leo I swear walai I swear
acha niache kuchoma mimi mwana nishatoka Mombasa
eh
juu ya nini hadi
Juja. Mombasa di Juja. For the cookie.
Na nikarudi.
Hey. Hey.
Na nikarudi. Yo hata hakuna nyo alijua.
Hey. Hey. Na wewe Master Eugene before Mr. Fix it atuambie
huyu mwanangu. Mimi. Mimi I think Nishai panda bike na Deni.
Yo.
Wa well, yeah. Yani
bro nitakulipa bro
yani this cookie wewe, this cookie
kanyaga hii kitu
hii cookie manzi imefanya tuko so desperate for it Mr. Fitlit na wewe
eh
mimi nakwambia mimi naenda nishitoka hapa nimepita county ka 7 hivi hadi Eldoret
and the winner goes to
lakini
wewe pia usicheke
the Mombasa guy
yako ni mara moja
Mombasa Juja
and then you got mara moja wajua gari ni moja hapo huyo aelia pata gari ngapi
atoke ni moja
moja wapi
atoke moja from here to LD
atoke Mombasa royal ashuke town achukue gari ya pili
Yeah. Wewe unatoka
hapo bike na stage. Wewe hakuna bike pale mwanadamu
mwenyewe.
Eh wa Mombasa tujuja bro.
Take a mat back to Juja.
Si unashuka tu njiani bana. Mbona wewe ende mpaka Thika na waza shuka.
Time
bana. Time. Alafu hiyo time unajua pesa fian yako.
Ushai katia dem ndo upate tu cookie.
Ah many times.
unamchocha that unampenda.
I think kwa most of the time
sasa ubani inafikanga point sasa akisha kupatia labda umpatie mechi moja safi anabaki sasa ameshika feeling tu. Wewe ulikuwa pale for the enjoyment purpose. But sasa imefika point sasa anasema huyu mwana amenipa mechi moja strong. Sasa inabidi hapa mwana nimkuamilie. Na wewe una hiyo mipango inakuwa nbalai.
Or has a chick ever given you that indication that she likes you just so you can smash her? You know that thing is painful.
Bro, unafanya una shout.
Dema anapenda.
Mtu ana shout.
Uka smash. Hadi ile time uli smash, huku you didn't give your all because you're like, this is something I want
it to. Actually, this is something you want to grow.
Dev,
acha ibaki, acha nibakishe for next time. That was the last time, brother.
It was just a one time thing. I'm sorry, yo. Oh, let's add up,
wow,
bro.
Wow, wow, una shout. Hiyo kweli hata with
pain. Mama is not replying me when TV imepotea.
And that's in short
unaanza kumuita babe.
Unaikarizma chali. Pigeni tu game yenu. Never where did you are?
It can never be your last time. Wanasema ukipewa piga show yako safi. Hata hapo ukipewa chance kama vile sisi tumepatiwa chance ya kupiga. Tunapiga show moja baridi, moja safi sana. Ndio kesho atakuwa zile za oh mwana, we need these guys on our podcast each and every
again. Yeah, safi. True.
So ukipatiwa chance mwana, perform. I know you have perform. Perform.
Perform.
Not only in that area but kila mahali mali una opportunity hata life but your opportunity maze just give it your all.
Na unaambia watu my brothers wengine maze how to deal with heartbreak, like what feel they should just feel what they feel.
Yes personally me naweza sema uki heartbreakiwa na embrace that pain. It'll fine, itakuuma, you'll cut your losses but just embrace it. Then uendelee nayo, it's just like grieving.
Oh.
When you lose a loved one, usijieke strong. Kama una miss and move on.
Bo wajua kuna quote fulani siku hizi nasikia especially na madem inasema to get over a man you have to get under another one. So pia mimi ninasema
coping mechanisms ni different.
True ni different, but ninasema pia for machali ukitaka ku get over si lazima ukae hapo usikie vibaya ufikirie sana. Pia unaweza mwaniaje? Acha nivuke na kariba undivi. Itakubalika pia.
Like, are we encouraging rebound?
Like Mr. Fix It. Ushaipenda dim.
Definitely.
And she left you. Oh, you guys just...
Ninasema.
You know that thing hurts like a bitch.
Inaonekana ndugu yangu ume.
Mimi nimependa. Acha niwaambie.
No God.
Four years.
I
will never get back.
This was heartbreak hotel.
4 years giving to someone. Yeah. That thing hurt. Ata you feel like your libido ya kutinyana.
My libido. You are saying libido. Operators have new names.
Hey, guys, I hope you're enjoying the show, Manze. This is the Sanity Loop podcast under Radio Legion K. Bado Manze ya pa show, bado ni moto, na Manze will still have your back from 2 to 4. Every day is Saturday. I'm a VP.
Yeah.
Tuko na wageni wetu Eugene na
kaka
ama Saimo.
Kaka,
na Mr. Fix It. Amechelewa kidogo lakini ameingia show. Ameingia, amejifinya. Ama VP.
But leo my guest wameweza. Inaka hii topic ilikuwa yao kabisa.
Kabisa?
Kabisa.
Kwanza nini hapo Mondi hapo Manzee alijita the flyest rapper.
The cutest rapper in Africa. We have 4 rappers in Africa.
Yeah.
We have Calligraph, the best rapper in Africa. We have Sokodi, the fastest rapper in Africa.
Mm-hmm.
We have Nasty C, the coolest kid in Africa. And we have Mondi, the cutest rapper in Africa.
Hey!
You know what it is!
Lakini Octopizzo wako wapi?
Watu wa 8
Star. Tushaanza kurapu dogo. Dogo hapa hii mic itabidi tuanze kuweka beat hapa.
Octo!
And guys, mazee, tumeshukuru. Mazee, mmekuwa na sisi. Bado tuko na nyinyi, bado kwa hold down. And remember, guys, this is the Sanity Loop podcast under Radio Legion. Holding it down. Leo ilikuwa tunaongea about heartbreak. Heartbreak hotel, mazee. Leo, mazee. Hey, wanaume wametoa feeling. Topic ilikuwa nafaa kuwa refu zaidi.
Tupeleka hadi take.